He's fucking insane. Why are you talking?
So now I'm crazy, the man for the job. Right? Is that the point?
No, wrong. You're not crazy. And you do love me. That's the point.
LG Swag Music .com.
Una ni wambili wa kamba. Ni wambili wa ponta. Elo ni wambili wa zonda. But I don't care. Elo ni maesa kukukonda. Sema funa wakukwila. Mbili atu wewe zivika. Kuliko mse kwa taenda. Na mai yako wewe nizi. Kutineo ni kukonda. Funa kuti wewe unizonde, leva mili wanizonde. Sima funa kuti wewe unisie, vema kolo wanaende. Nima funa chape wewe unikonde. Nima funa chape wewe kumutima. Sinikana, sometimes umaponta. Sinikana, never my love ni vovuta. Atina yamba hivi chape wawili. Atina mwana hapa manje nikili. I stop fucking like you don't wanna see me. Hello ni maesa kukukonda. Simafuna wukukwila. Bili yetu weo izivika. Kuliko nse kwa taenda. Mai yako weo wanizio. Kutineo ni kukonda. Pali weo. Simafuna kuti weo unizonde. Bela mili wanizonde. Simafuna kuti weo unisi. Makolo wanaende. Ni mafuna chape weo unikonde. Ni mafuna chape weo kumutima.
Swagmusic.com.